Happy at a BDM. The danger. Si jukira vietwe ya mamu ntandikwa. Siri kuchawa wala ilo utandeka. Ndikuruwa nilaka vajeva meka. Nasubisu kukwa tangi tatika. Kuseni samekiwa mara sita. Nikirudi tena utanikaribisha. We don't sit for standing for Aisha.
Nakupenda daily. Baby you are my only one. One and only lady. Nakupenda Sherry na Anna. Nakupenda daily. Baby you are my only one. One and only lady. Nakupenda Sherry.
Mamacita, señorita, sitakuacha. Hey, okuvalwe na kufuna na sarao, luvera kurundalo nivedao. Kaube mazigova masayunonze uo, chimanyeze mukwanogo. Nevoli genda makilomita, mairo newezi bameka. Ndawiranze tiri kuleka. Omu kwa nukonda kakoti kuboneka bebe.
Nakupenda daily. Baby you are my only one. One and only lady. Nakupenda Sherry na Anna. Nakupenda daily. Baby you are my only one. One and only lady. Nakupenda Sherry na
up in the sun.